onanyimbisa obuyimba nimbumalayo mu bwongo bwange aninkutidde onankubisa kadongo nenkakutula kutula obukoba oba biki bino onantambuza olugendo nenkutukamu obutumbwe bwange kikyombo ya nyama zima okendezeza nesole yengato yange nze kati nzijayo mwene sesule ndajanya nzijayo guno omukwano gujja kunzita nzijayo mwene sesule ndajanya wakiri jangu eno guno gwe nsitudde gulinga enkuba mboyanye nnyo nga nkulindalindalinda ng'osuubiza ate n'otojja nawe okimanyi nti watondebwa mu mitendera buli kimu ku ggwe kyatereera amaaso gotunuza maama bwe ntunuulira figa eddoboozi lyo eryakawoowo naye nga lwakyo nnumya nze nzijayo nzijayo guno omukwano gujja kunzita nze nzijayo mwene sesule ndajanya wakiri jangu eno guno gwe nsitudde gulinga enkuba mbuulira kale bwe mbanga nasobya oba ensobi zikolwa abantu ate ne zigonjolwa bebe tondeka mu bulumi mukwano nnumwa bwe mba nasobya sonyiwa kale tondeka mu maziga ikabite mwemba nasobya mulira zewa tekati nzijayo mwene sesule ndajanya nzijayo guno omukwano gujja kunzita nzijayo mwene sesule ndajanya wakiri jangu eno guno gwe nsitudde gulinga enkuba